Izobuya sibe happy. Izobuya sayo panda. Izobuya mafumila. Mina nawe sibe happy. Oh my baby, so nga stressy. Izobuya sibe happy. Izobuya sayo panda. Izobuya mafumila.
Yeah.